want to take you out tonight, baby. Leo saja amebless. Cheki kama tini apo nanunua rina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy. Asante kwa heshima na penzi kulilinda. Nino wa mutima wangi. Yani toka sinye miliki ndinga. Tunongozana. Akipinda na minapinda. Semu na chutaka mama. I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go. Popote pali tunatima. Baby ni woe. Sandeva ni woe, baby. Uyu musi ni woe, gusandeva. Kwenye bahari tukale samaki marina. Kapige ulabu tukale densi. Oh my baby I'm in love. Furai to celebrate. The way you whine na meditate. Sajani projis ya mekuseti. I be falling in love with you everyday. Kwengine nitakenini. Umwana mke kamili. Meridhia baby. Nalisha kukabidhi moyo. Shika ufungua mama unitunzie. Tena je urisina. Umeni tuliza kwenye nyekevu tu wako. Oh baby my darling. Nino wa mutima wangi. Yeni toka sinye miliki ndinga. Tunongozana. Akipinda na minapinda. Simu na chutaka mama. I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go. Upote pali tunatimba. Baby ni woe.